Nin ɲangili ninnu ni a tun tara san 2017 wagati, duniya jamanaw ka conseil de sécurité tun tilala ka a lakuraya tuguni fo kana bila utu kalo tile 31 san 2023. Nin ɲangili ninnu ni a lakurayara, u ka ɲɛmɔgɔyaso ye a sama ka bɔ a ka ONU ka site web kan ni ale tun bɛ boli ni mɔgɔ 8 kan. Ɲangili ninnu talen don u ka sɛbɛnfura 2374 san 2017 wagati. A tun bɛ boli Amadou Ag Asri, Mahamadou Ag Risa, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, Ahmed Ag Al-Bashar, Huka Huka Ag Al-Husseini, Mahiri Sidi Amar Ben Daha, Mohamed Ben Ahmed Mahiri, ani Mohamed Oul Matali. Ni malien de nunu, ONU ka kuma la, te Nations Unies ka ni oye dunia jamana waka kele a tombaya, aka nyangili bere jukorlala tuguni.